track.
Mi kwako shazimika, kitaka kwenda mbali, roho inasita, baby. Kwenye moyo wako naaminika, yeah. Nikipata cho kwako naridhika. Mi kwako na enjoy, kafate nini kula, hata posho sitoi. Tia golini, no. Basi waonyeshe yako madoido, madoido, baby madoido. Kwanza kumi nataka kuna madoido, madoido. Kama unataka tingisha kifua, kama shauzi na jicho lembua, onyesha tabasamu ama kenua, madoido.
You baby girl, and I hope you know that, right? Okay. Malingo kama twiga, tototo, yeah. Mwendo ka umekanyaga kokoto. Sini mekununulia skokonko, so sina haja ya kukuvizia chochocho. My dear, usende mbali, come here. Jo unipe asali na jumpia. Jua zege alilali, so jump here. Alikukaba, nafika kwa baba, nafunga mkataba. Mina we, kwenye ndoa, ndani siku saba. Wavishwa tavaba, we ni haba na mihaba tujali
kubaba. Mi kwako na enjoy, kafate nini kula, hata posho sito iwa nipa vyote bure. Staki poteza hiba, tentaki kondesha bure. Baby, you are so smart, le mel de jule.
Makata jini jini, yanalia mbwata laini laini. Sama tanati ya golini, no.
Basi waunyeshe yako madoido, baby madoido. Kwanza kumi nataka kuna madoido.